ase bo ne bere na so ne sasa ntima ntem ni a ene enhiro 104.5 yedem asempa 94.7 fm ye won kran ena dom 106.3 fm ye ni affiliate stations ne de ye kabomu a na se aboa wo so ne ntakra na me na yese ku ha na ye ba eti kase bo no se your my gun na mo se ya me no ni o se firi hi o ye kabomu a na se mu fo so agebra so so krojen ni ye de abrew na na nsamu ade ba no ade osu eti fi nsam no ye di kan na ya bo ne taw 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 bi ene se wo kada bantie bi a wo twibie sa wo kada o kada yibie wo twumie brechi afri ne kwa ya bo nam so akobɔ nkwada miensa yo nam kwanche wo kumba ko kana na 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 na
na ya dube koku ko mpotem ho ya bo wa mane ye akwada ya wo do foforo na wo data si mu ya oxygen sini so anese foso so oxygen cylinder sege siku kwa muhodo ambulance ya da hono asebe yemfi yunu mniye wemu nibi
eni ya bekwa sankre kwa ege mnevoso ege nwabu wabu nebugu ya egu nipa suwa masabre ensien bebre ayasabi ya nwogu ya seba akukla di ashe nwe yino
nani ya bekwa oswa fono so esha mamu nkuma eswa etsese ahifwa hudwa wama igadamu wamu ma ensasia omani debeye 24 a ekonomeno
enshushe mubi ya becho gya se eman penifo meman penifo mere wafo nkokorafo ya wonana anom ye nyi won firi won chen ye manana anom tena won chen na so omuni omuna na edi agro omuni omuna na ye bibia sesa mere wafo ne nkokorafo no ahoden wonya bi wonyi ni chebaden no eye adwuma che ese woni a wonana anom ntwa won ho enhia ye
koku akuafo gususu o womo si abande womo ka bentu ya ye komo we womo woma sanso bontre ne se wo ye kire anhwe ye ntabia ebesu
ebusu aka se bono edosu ye di ka dia to wanim na ye wie eju ko ne a wo ye test ne ye se malaria ebusu age mefati ni bi ne beboa o ene dbs adawruma chense papa ye de boda so ma ensio ne beto awia ne bebo ehum ne betu o woda wada dbs branches no ene ye to apete 60 regions no afin kwa wie ne de bia ka ho etu de ne ye hwimbom wo tie tie bi na twon chense papa firi ho ebusu anwuma yi ne ta ye kire ene wie yi testi anga sakase bo ye de brewo na kenkafo no eye me akwia bo akiwa yi adom ne ye video no a onse na de ensese ye bo adam nana wo do ensese ubo midin e de akwia bo akiwa yi adom jp ena fei
abina pokuwa ah we nie
abusuani ya kasi ya boni nchile mundi ya deba no nensho se Facebook, YouTube, nwa mawa neche sonye wadwe se filiga dochi nube webi video nwa wasa woshe ye kano neche se ya sadi ya tum eti ya kachila wose niyesye ni na ayu adama wadi ya tum na weni se ya ntuba Facebook nwa badum 106.3 FM like ya share fadwe nchile kamu huko YouTube diya subscribe Instagram so ya demu wa wano mo na namu na nensho ya diya himu wa wano muse ya ehie na wutie ya wonchi yen High Life Radio ewo Virginia ABN Radio UK Kanawu Radio Holland Assam Radio Den Haag Abrawati Dina da Den Haag
Den Haag The Hague
na so ko twa mu
so me ko honka san
UK Adam and a GhanaWaves.com so ye demu ebusia yenye bere na kase boni chemu yemfa emra abrawusamu o na na edikan na abrawusamu edika ya nkwada nketoa miensa kwada nketoa miensa bonka bi chemu na no peya sode ne yese nkwada ye dwagbon wonko suku enam kumase adankwa me kwantimpo matwa nwabiaja etifi mensi mu yese nkwada ejina kwanche wonka bi chemu okada droba ye abotwie so okada droba yi okita dansese ene wonim twie so onkita dansese nti wonim twie watumi de kai mu abotimu ono se moto sakiro se ye kai o wabrichi afri ne kwa ye wonam so akonu nkwada miensa numu konu nkwada miensa numu o ewi asie mienu de yesem kwada ebutu fom din na ba ko de agi kura kwada no anka bi ene wode afrimu akwada wa afrimu yi Rasmiya Abdul Rahman emberimfo chemo se tese sa okada bo akwada no so sha enji nompe nkwa akwada yi nompe nyini nwiye enji e bo ne sa no na akwada agi no ho ba bi enye na ne papa ye asifim semi wanyi akukuduo kakra seba minchire mumu kwa nye fashu okada drobe wakume ba ya 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 no enchire muwa deba ya de ye nikani ya nyibimra
mkwala nsi ya tafu ahudumi yenu ama ba kuba kusumi yenu mtine debi ya umuko siku ya da mkwala me RC police, opposite police station mti ya nopebi ya anu ya na seme wangu ya nubia mbefu kana asebi ya minu mbefa fa maha ya ni yoko na mesi na yuduru okwa jise mdomo kroso kwa yena nsana madane mwaba mti ya nopei diyo umu ami kujum osore ya nopasi kujum na mse nopeko okwa diya o ni mkwala ni mko mti wa ni mkwala ni kwa na jese usia na jese wadi omecha kwa yena umuko na onoso ekoni baby iti no mewahana machine ma na wi mu ntete sa because na asa ka kama sisa won sana sisa bo so ya na wi mu ntete papa na mi wo hano disu frame say e praga bi atwi afa nkwan sina me ntete kasa ni na me fa tradition na me dwane ko hospital ntime ko e no na enkwara no ntete wi ano ne ntafo esan di na chi no omo na be ma pira na oba no
abusiya hwe papa ne nsunu gu jem na eba muslimu sum nu mu asa ne e wo kasa alakawo eti omo omo timi cheche wo were ntem sa asem si se ya wotumi jina mu echeche wobre ntam se ya hise alaka wo nyame en wode emma so wo chese hwe ne ba kwada ketu ai wode ehwe kwan a e fa so be papa ne chese da bia kwada nkwada wo ne wode omuko da bia wode omukopo ne wode omatwa kwan me video ye dem wo chese pragia no se ya mi o se titi yo se bubu yo yam se kwada nketu a da bia ye de wotwa kwan me nem kwa no wo akwotwa fa nkwada nu makumba ko na wani anu wo ho behwa de fo yi agbodi wani hu ne ekoso no wo mu chese okada droba no wo hese ne anu wo si ba wo dese dese daada de no anu mu se akwai akwai ba wo be se break yo se de yo ena e chese agi nsamu wo be di nsamo ne ena pa wo di ko nu nkwada nu mu
na yourself lo kada mami chan kaka ni ya ya ju si ye ni e ba ya ni me betu police station nti e be chama ba ya ka ya ni nda ya kunso na ka anu e ba mi ni anu nti o ba na be bi ne ja kwa do mu ko gu na he ka bi ne si wan ni ye na na no mo ta anu na ke tu anu ko sha ko kada na si
ye 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 na cha se eniyama sei eniyama sei akwada wo jina ho na ni kru tuya wisi ni okada afani ni aso akum no na chese enkwada no obu edu kwada no atumi agina ho no mo e kire mo se na ekofa minua ne so enti abusu ade chimu nsem anope ya obi aso de kwa adwuma wo kra se me kwa bo na nkwada yi hwe o asifim sem ya na wo se ne okada no abubugu ho ne dia minnim speed kro ya no okro minnim ba bi kro na odi mirika kro ya chese abrahusemi kwa bi mreku ne betumi a kire yemu mienu no aka no nse we kura wo kasa no akwanhia de sia mojahie o enti sia de wo kwa ya sabia sane esi ye no kwa bi adawruma kwa bi
akia
ni eso nye de nkwada mienu na aka no omukofia na se ye de wo kwa ya sabia
nkwada mienu ne de sese no ye betina kase o mebu so wo asofia government hospital wamu epe kura doctor fuofe na wamu akra kwa diya ma wamu na baakuna waka hona wanya mfinchia ensone diye kwa wanya mfinchia ensone ye mienu but baakuna waka hono ena oyewaba ono diye wankaye jayi kwa mpu ewa bra tragiye ukutifa wamu suwa akwe ya ule kuse na ebre ya reni papane bongo mwono wati yese uchile msene mani yama akuma aku insia na insia no entafu umu mienu na ese opa nka afuma e nan no no e na ku e ka ho na panyi no a na wo kasa no e ye entafo ni mi apeni a o yen pa nso no na ni eti kakra a wo mpinchia be se duba ako wono e na o mo che se bra o mo si free tag ya ba ako ma o mo betwa kwa mako no mo hu se ba ako nso a ti free aba anopai aba be di wo mo awuta na akua asem no a tetem na e nam se nkoda no na wo bugira police station e no wo adankwa mi ani mbo nti no akwosi pone omosa aka akwana na ofi tag ya no ah omosi ntemu ase na ombuta no omochere se ofeli break break ni feli no na aja wada bi di ewu se ntia posipo se se wa feli break o to feli break o ehim dia se fata ni asotwe dia wo ho no omo ne begu akwan mu na omo amama mu no aso ate ana munsi ana se ana mutu a omo betu afa ho empepende se dia akwa ba akure dia wasim na unim se se okuni dinu kompa wo yemu mpe kamoni entino nemu no enche entangu se nyumre dia na omo afa apene krabre
yo droba ni no mepese wodi wani dia chire na nasem no okan won kan yie ni ntie efi se ya wo kai bi wo hono mo a ni mirika no enno so saa ana krom video a wodi ba ye mfonyi kura ayo ade to so ma akoma ako aye hwe no eye krom finfini enti prage ye krom finfini no mirika be ya na se se wusi wo breaki aferi a se breaki no na wo mirika nso ana eferi ya ka be bo nipa no atwenche na emom se ma bo wa ku de ah wo wo nkasa yie enti wodi ajinchire mu no dodo na bra wọn na sẹno
ma se e fear me no ye ni dey clip na akwara se wa kan dey e disusu yi because adankwa me no e kura se o usani aba sani kakra wum en si je wo kan se nyese mri ka tente kura mpo no wo kwa kata garden ke pimwa nka wuwo wa hin but e vi mu bu ma wa se apoti fo o wu ke mu si a o ma me aso ate na e dia to ya tipo ni
en ti prage anu na ebubugu wo na na asade na egu wo no e kwa be if you say baby any penny nano, Abna won't say bibi a bubu egu no more. Se no ne bubu say dia. Nature say
anodin
bon shake a mu bon shake a pa nature say ni an wodi and no sweating.
Ne
de jan and you mray at once.
The only nana I just say
and
you see a good come on.
Eti ya betwa so abna yenko
na ya kuso na mede we kwa half month ni mu na de bra Facebook ankasa ene YouTube ho na video bi da habesha de mi chemfodi no video ne sade yete bi na fo de kita wo no won to be ma eye YouTube ho anasa Facebook na wo mehwe ene na adom kase nye na mane ye na no sie kase boso kwampo no ye de kan bo wo ho ma ne ye se aba oteso ba tan kwakwo aya sabio kwowo ye no na akande ne niema wo honom no na nkwani mu to wo wiye no mo hunu se akwada ne homie no enye ya obetumi agemu ebibia yes wonya ahwefo ne animdifo pom di mu amom amwa kwada no a nto mbo modi ano mo transfer ye ma referral em ye di akwada ne ma me ne nyina ba aya sabia e wo kukum mpotem hod match se e ho so bubedru ye anese fo wo ho ne doctor fo di wo ho no ye di ombe ye bia na sire na kwada ne ho me tie no na wo mtume enso anu ma ne nye yie ntie ne ye ade ye di akwada no kwakasie mu na so wo mde ne kwakasie mu so na wo manya o ye oxygen yi bia akwara ne be ho me akosi se wo bedru kasie mu a wo bedru no na ye hre kwada no na ne ye ayare sabia ne se fo ho no ne ade hye se so wo mo ye course asuna fosa to mansini mu o na ye kan wo bu ye course ko wie ye se ahafo mantam ne mu nyina no ambulance a ewo ho ne de chese emu fa sai ehinsia emu andan asia mena ka mienu mienu na aka no soso a oxygen enima wo betu da fa kwada no akwa hospital kesiem ei echine chese abane sai wo bu beja kwada na mana hwene nkwa anasa de ne beba video na da Facebook yi enti anese fu a ewo ho nom no ene ne omukeka omutibom ti chese wo mu colleague ne ni wadwumom no e de taxi e bedru adwumom apenom sa de ye fa taxi ye oxygen wen na chese JP hwe video no a on cylinder no obo su wa yare sabia no
brane mu na so cylinder no wo ka
no ai
cylinder no e bo bi bo e wo taxi no
sa
e na akwada no
sa
bi aso ni mu nya sa
no
be
wu
eti tasi ambulance no ma
no eno mo nti no e wo sha akwara ne maame wotimu nurse ni susu eti mu a wo sha akwada no e na doctor abedi echi wo hodom no wo na ekita cylinder no ti ba ku se boot
doctor na so cylinder no
doctor na so cylinder no wo taxi ni mu
e na yi driver ni susu eti animu
e na nurse ni susu kan wo sa na wo so mu nyina ka ho bi na wotumi di akwada na ko dru ba bi obenya yare hye e na Ghana ye wo mu 2026 ti bi esu na first out of war che it is still in that
na sa hasu na fosa
mantem
aha fo mantem ni
na fosa auto si na fosa
ona bo rekopoku na batom pesu aso no no
na asemi ba ye no nyame adum anese fo nya doctor fo yi etimu da kwada ne kodru ye na ye be ko sami asare nchen na obo ye mane se akwada ye woda taxi mu a cylinder do yon ko ko ho ye ye ma kwada ne fa wa taxi mu no ne ho te sen na maame so ho ye ensem na kosi sen sami mahai
Ejezu abra.
Akusi se wo bachiri.
Abra finra. Ibreki sa story no mediacha. Meka se imprint thing ye. Abofa no no hoye. Adia enra anezifo ene apumudin ejuma ko ede abofa no ene ne manu ebe pie mu. Ewo Gosu Municipal Hospital. Ewo Ahapumante mu. Anopei makoho nemum nia abofa na ufo no eka ene se omu hia omu privacy but ombe tinye simpi akache mse abufano sisi ya yeka sedye ya dia nihoya opia pa o respondi to ye treatment na abunabe piemu ewo sunafo south ewa hafumante ma miti niyaka se akadia anesi for any doctors edibe ye guma ewo sa mpatemu hono ya dia edin pa so ko pye mu e okukum ye district capital na first facility no nanka a health center ena mpanyifuo yindie mu no omo elevate no ama ababe ye health hospital na ukọ ehonuma akadia nke betumi aboa ama ayaresa ene ayarehwe betumi afa ntuma efra no ayadia eto sinkaka emi se district assembly and after traditional council no bo mo ho modern there nanso to me idea and tell because so the compare other district hospital say wo e mountain mu akade wo ho no enu fado do na enu eye kum anase esunafo south district hospital ndisho mu eche se ukọ ho no ma ambulance previous government no distribute among the various districts no omo dia no be enfie nu nia ambulance no asay eti honum omo pima make a say e ade aso na mpanyifo enti ncc en san fafofo en ma ho enti se bbc ewo esunafo south na omo hi ambulance a kise omo e depend on either go so kenya se en afi so eye fidiem ani nti make me akase ade a ha adwia nipa bebre na akirima abaso se ntanyifo kwa manyu e de ehwom because eba ayaresa ehun sama ehodie omu etosin pa aban na etwa mu no oba half month ma agenda 111 no na district ni nu e na omu saka bi eye kukum e na kenya se make ase ade asa facilities ni nu anya nsia enko emma ena mpanyifo so doubt se aban awabaso ni manyu ya no se o selecti obi na se yasiesie ade ama oma omo de no enka ho nti abra sana efofo e wo kukum ene ni mpatemi
ayo mate yebeda se same asare ni amane no
abna san wo bekro no Doctor Abedi Akyire ni nurse ni nu omutika inum no watumi ahwehwe omahu omo fi se wemu sei ene ye ma promotion afeso ne ye se ye bo abaso e fi se doctors ni bi wo ho no mo aya transfer wo mo so wo mo nko eso we die akade ni wo kora no doctor ni the cylinder to ne kon ho video no adam wo no ni pe kita no no wonye ordinary Ghanaian sa abrofo na ye omo ka no doctor pani eti wo hu doctor no nurse ni no wo mo atika inum no sa me hwehwe omo
ma
yeye sho ma kira kwa maye ma yade ma hwe hwe omo na watwi be kwa na wie no omba mo modern na omo ne me aka so nse omo system no se obetini agrantee interview age so pass it through eye process bi nti meni omo aka sa omo chiem se enimani nu ya no omba enye betini bi a senior me smiti ehio omo 101 senior wo kan omo yade ipa bibu ona ati afasi break ye ne chiem a sa work as media it's the same thing for it about my boss because I never be an on the iron omo ye ye
yo ani samia say na bo aman ye video de de da ha wo ko ye facebook ho so a ye de ato ho nti cylinder na da mu no eso kwabrane ko ho pa na kwada ne twem frama no wo twem frama no
wo twem frama no hwe cylinder no mpo
e hwa cylinder e hwa we na riches e bibi no
eti onmunyamfo kwamra minta aka no na na uko oti mantemu adodo no anko no we die omoso cylinder nti yesre wada ne anya ne aka ne yeyeso no abaso body bi wo ho no mo amhwehwe sa doctor abedi akire ni nurse fo no na mmo wabaso wo kwa de kire adwuma ni teacher fo bi wo ho no mo market yo mo de raise students ebi nie wo no hwe akwada no odo ba ne na so fe eti ne yem hyehye ne sa akwada ne bewu Eti was a mess was cylinder di wachi oba tai fa kwa oba.
She says cylinder nko enko taxi ni mo. Enko taxi ni but ye be di akire asemwe ye nyantwa so. Aha for manfo gina di ekoso mjidi samati bi mahunu bi. Ambulance gina sesen.
Wo monko boa. Wo monko boa wo private one se wo honti mo hwe no so na yen hwe. Na busia yen kwa sankregu adwam so e. Enura na ye de to mani mo se asankregu a. Edwa ye wo no mo ebu. Na edwa no bu ye wonim ne nam so. Esuo ye anura to ye nura se na wiem se kumbo. Ani ye wo to wani abisa ho se. Na ani edwundwura ani ana se wei wo pebre ne wo mo no. Eso na dwundwura ye wura pebre num suo to ye. Na suo no eto ye no. Asankregu ambenfo che se wonam frama jampentudu kakra wom. Ewi ase no na edwa no efa adwiregu. Na adwiri ye so a o ye ma me mu atiti dwom. Ye ton niema o ma she she adwadifo che yi wo de be hwedwam ho no mo asankregu adwa na ni ei wo boye ani adwa we ye dwa we ye frɛ ni se dwam dwa adwa no nsuo to ye no wo moti ateche monche bonkem no wo moti eti ema no chesa pata no hwɛ apata we ye mpanimfo e wa assembly na boy yo se ho an e boy yo edwi ye ne ma me moti ase eti ejigu ye no an e kogu omusu se sam wo se nsuo edwa no e wa atechem e wo mfuturum eti nsuo no se ase se eto no ba bia no mbe kwa kwacha ya apata na no mabona se eti na ma ne bebre hye ho eji bum no an e kogu wo so na munsia de ye se nura ne wo so mtu mirika edi wo kwa ya sabia eti ne wo se ehu se wa wote sai enchansi ni bi twitwa won ede na si ye fise ye ni ogina no he se tie bi enchansi ni bi betwa no ye nkwa homa so na ye nika ni peter tabiri ntwetwe nkomo ni ye nhwe ye ma me mapo muden no ansa ya betwa so tabiri
wo ni ba
asankra ye be tia no no asankra gaba asankra gwao asankra gwa ni ni
asankra gwa man fi we
we di ai dis asame ri me touch the mai asankra gwa dwana ni ni na wan e boss apata yi
na da se ni ba ni ni na kanfra ni se o be pye mu e wa asankra gwa e ndra e ye gadda kasiwe na de ko ba ni se sa e ga mu hunu e wo chini sunu facebook ni ni na kanfra ni se best attribute me ena MC ya oye Prince Layok abai na MC mi obone ho modern say wona odidwa ewo gededanu mu na egededanu mu de problems ya ne woni say chese edru market days ya enko focus kwa makasa kesie so ho na nam bypass ni bypass ni be bia na chese eya se femia ahom chepa ma MC eti ekoba ni se MC ya so pe bia eso omutri yi sa gadifo nyina ekọ na sa bia ya omuye hunu ofoni nsi eye bia ye ba be si 24 hour economy market ewo eho no mo pe eti ekoba ni se MC eye abanem si ni Prince Layok eye se oba bo temple structure se le bia ye ba be si 24 hour economy market na ebe ko ye another story bi ntino o ma ne ko ye bo temple structure prem be se one week in here, and almost shot us on Mobo, South Temple Structure, no, Edima, one out, what on Nam Ewa, market in Honomo, and no, Anna, and Soma, and La, Echo by Saint Su, Tessia Cotano, Anna, Edisa, or Yene, Cobaya, Echo Jugu, and Anna, or Diga, Ewa, a Patanasino, and myself, Bromutabio Muko Piermo, at Saint Cabaka Hospital, the Muya, Muhu, Echogui.
Hey, enti sinache se sa apata we no DC pa ne boss apata we. Sa wo hwe kwan a blasmith fo fa so. Na wodi ade asoso, wodi e video ye demu no. Wahu, efem kura e wose etuni ade ade ne hwe ho no, ankofem. enti edis ase firi nure nyina adwadifo ma no bo ma me yoko so bo se apata wo bo ye ye fi se apata ne ehuhu no wo ho se ya de mu na ye nchense ye bo so e na adwiri hweme ye gu aya asabia ho no mo bob na enti dis is de ye
Jacob and his sister, Patea, a great green. A honomono, Biani, Bia, a home, a memory. As I say, a pair your amateur season. Now, and now, everybody say, in Silkota, not as a Milano uncle from Nair Senka, concrete, a Kaho, Nanka, I say to him now, a girl, you
know
what he said, you want to put a name
and then pay. What I
say, Enka, Omo Boss, that I know, Bello, Jabi, Enka, omo di concrete, nombe concrete wo nu nyina nka, emu aye din. Ena fofian twata, sa oye ne ko bai.
Yo, me asamu ana mi bisa ne se ko tabiri. MC wanya no a, wo se de ye fi se, ne ye wo ken se fo mo emra ne ye nim wo gana aye tie ne se. Season ni ye mienu, ye wo sutobre, ene ye wo pebre. Eti se wo si apata. Na wusi no pebre mu eno no nkyere se pebre mu ntia nwasa amena kofem eti mc na asem ni si ye no wose de en
ebe pebre ye nyanya mc sedane no entwe enkomo ye ni du komo kakra but ye ni komo kwetu ye kan se na dwuma ne pressure na da no so ni ntino na ne nyina ni se se na medical e kan ye no sabia no mc ye prince lock york editor central phone mc Sabia honum no eye bia ye ba be si 24 hour economy market and you know so structures na omo bubo no omo bubo na temperature omo bidi omo tremu best 1 week
and I said
that's government be
tabiri me mpese me kukuru nan ato kwabra ne kon hunti e be hwehwe mc ne ne ato aso me da say if he say ne e wo ken say ye 24 hours say ye 2 minutes market ni e be si ne ho no say ye bibi ni ase ani mani mu ye amontena ha ye hwe say ba bi anipa na tena no e ye sa patamu wo so say ne ebu agu wo so e eno na wo si ye de kwadwenwin mu na asamu aye ken se mayi wo hwe video no a won se ma no de da hospital mpaso he aye asabia wo so ma ni duru ho no mu a ya ma doctors ni nurses ni hwe omo na ase no a na omo de woroba chichiri chichiri mpa no if se se nsuo na ta cheche na che se wo mu gina wo so dendenden e hwe bon na ma ne chere se da bi asamu e de wo bo so bo a mc ni wo bebo ne so bo so omo kan ya presiding member yo wa assembly wo no mo alaji azure suleiman ase o dabi mamu mo mc so bo na ne ntio se me mbo mc so bo wa asamu e hu no ye ntie
enye bre biara na nipa da sene bibi besi a best single one person say one no yamfa blame mano in fact omo a omo ye dumedie no oga enye assembly na award contract and I was certain that me have to make it clear assembly di dumedie ehye obi nsa se onkonkoya aye technical people omo assembly go nyina do many di che ko pem say be ye but when it there na a complainer from a man no e bi no say omo ba omo nya ba di omo ba tina and then I was said MC in specifica no tank of normal raise shed and here be a reality in fact and yeah there no na ever call permanent is just temporary na temporary now omo ye na antumi anye ni ye so the obinya this intention I didn't way say me bomb in call for buy say there be a reality ade enka omo na nipa odi
allergy azuri no no na ori e no de to aso so be hwe omo e prepare no
is that unfortunate say the patra is here no koko muni ya this atoye nche mi see but the yami asse so far bonike ti bi antu mi see here
abusi ani a uti ye presiding member ya che say asankregwa ne mpotem o hwe ho bo defense sa ye nto aso ya twaso na medewo ekọ asue ya omo ehwama mu nkuma hensam ani asoma hodo ehsesese soafo no eyoru amed ibrahim na wode adesre ato nananom anim se omo emwa wosaban ne kache gana force 25 economy na nkofo bisase na 25 economy na ebadaben ehsese yedaben gana fo nya bre wo mu pa adwuma ye na bi ne egusu tete ho asem ya na sese no soafo de kyerese
aban na ye rede wa ye ho bo se wo mo epe ensase na wo de se dwuma no wo so nte se no ade se na beto mu an se na nanu mo enhwe na wo mo ema aban no asase asase so mo de ma no so a enye ba bi e ho ye yesa aban ne de dwuma bi be se ho no mo a ebetumi abie ntem na wo mo anya adwuma no na atumi atre na nipa dodo na so beto efo mo dwuma na ye die na wo de se mo nyina tu jabra kwob no mantem ne mo a ahemfa hodo ho nyina no wo mo ekonsie mu wo su nyane nti ho na sofo ekosi a wo ma wode sa ade se no atu no wo se mmds awodo assemblies awodo ni nyina no ese se wo ho ma ban no dia ba mo mansase no na dwuma no nsase
aban di policy dia ba se o pesa 24 hour economy no o implement in all the 261 districts ni say ti yensi ja yensi no 24 hour economy market e wo mansle dia so na sa 24 hour economy market no one police station be room fire station be room crash e be room say ma me mo ko gba be bi o be yan o di o mu ma be ko school warehouse be room say o ko o di no ma fa na ansa warehouse a o bi je di akwa ko bu ade e che akwa fa akwa to aso sa lighting solar lighting ni electricity be room say be ade sa na o gba no nkura na o mu sa ade asa
Eti penya wote ne ke yoru Ahmed Ibrahim ono ye soafo a wo hwe mamun kuma ahinsam ani asom ahodwo eseshe so na okasa wiye no eno ru ajonade akwabo a wo na akwabo no mantem a wo ye soafo wo de asedani abasoba manananom ye wo mantem ne musae wo ma yade aba ahemafo ho so ma yade na wo sesese no wo hwe mu a omo ate eyebuno tempem council wo ma dwuma ene se wo mo ebehwe emputu so obuno ne puno ebuno apoye mantem ne munyina enti ese se no egwakwan so wosa na mona womato no ekoyie obo mabaso
ye nananom hwaka ho ho abom se bunu champion na nananom ma mo wogbu no ha ene bunu is kunyina wetuma ka ho ho abom na yesremo se mo ba koso no matwa koso se ne abron champion no mo be yetene na bunu champion council na na wogbu no my modi ahu hare so ama council no asenya babio na mapoa ama mpuntuo aba yebuno maninta tegina ye ni njumadi ya hodi mapono
enti buno mantemu suafo ora joseph ade akwaboa ene wote se wakasa no na akotire dom sati akon yetusum yinu eye pani pa bedie chire buno regional house of chiefs no na wono so na waye wohimpon ye wodrobo nananom atren konya wono so de nsem bia to dwa chire oha wahodo a womo efomu ene anu ye womo epese en manimu ya no aban ne hwenye ho adwuma
wodwuma ye fa bo ha ba menfantu wonim equipment abebe ye adwuma office equipment edi benna kakra behu hia hia befo kakra nti ya na yenka onetwo woni hweve em se wunim dada be the best amount dada na adwuma ye fo no so binum compensation binum yare ne nema binti perfect bentinu mba adwuma ba ho de ne so ate ti be menfantu wonim se staff strength no akofom se se am said daily sukura ye ni biwo judgment so de assembly no edimu akotne pa
anti okotre dom sati akon yotosum yenu buno mantem na henfo gwomo ensiem no no ye penipa be de chire drobo na nanu matena konya wono ene man hina owo ho
ebusia kase eba no gusua testia ngasa dom 106.3 fm so asante mantem ni a ehira 104.5 asempa 94.7 fm ye ni affiliate stations akabom ena kase ebo ye de ebremo na Ghana Water Company Limited adwumaku a ebe nsuo se bu nya bi efa drube mu amabobu na efra ba kokumu nko an badia and ya woka Ghana Water Company Limited customers wo ma wo nsuo wo man Ghana mu ho no amose se nipa ni nyina se nya ntushio ena wu nipa kro watuo ena adedro ba ya tumodia e free sabri ko no Ghana Water Company Limited se wo ma wo meme wurewure fiem e se nipa ni bi wo ho no mo a wa ye se hurie moja mpa watim na mo afo wo mo de nsuo no wo bua edu se wontuaka mita no ebisu timi chinchimua wogunzio no enam mita mu
wa mo se san krofo ni nyina wa mo be cheche mo mo be ko jail na kwanchia fo pani na wada dwuma ko na no owura adam muta wakilu yo di sa se mi tu dwa ese wa mo o mbe mo ma ba fie ho no ne men no wa so mo ba hwe no anko bi so se no atade wai na wo che wai na mpaboa wai ese ni o mu hia yo mo id o mba na wu nipa kro ere wu nyo ne ma yi a o mbe twetwa mu de ntie we mra.
Today is not merely a ceremonial event. It represents a decisive turning point in the transformation of our company. It reflects our collective resolve to strengthen our finances, protect our infrastructure, and position Ghana Water Limited to deliver better, faster, and more reliable services to the people of Ghana.
Ayo, Ghana Water for ne boy anoma more reliable. Na se nsuo no beba nyefo na na dwon kwa na eba. Sa na pani muta wakilu ken. Ne yankwa homa so kwadwo mensa brampa ene di wakire. Ahoma no teso haya ya ahoma. Kwadwo ne di wakire. Eti kwadwo e. Na se Ghana Water for de yenim so mo ne na mfiem twetwa muda. Eti wei no die na yesronko wodada no ayenim so mo ne na mfie twetwa mu wo no we ni no ensunsu ne ebe ne wo mu
ebu ansunsu na wo mu yin de unde ma yihim no ebi anipa ebi na na de baasa na wa ba de wo ba behwe but what is the wo hwe no won kwofu ne bi bu aye bu won nti sesia wazi soja fa ka ho wazi national security fa ka ho
wo mu betwa wo nsuo mu a soja ni dia chi
because on wanga sa waba keka, aman fo yin wakun, on yin wezi aprepre na azi nti, sisi wa set tax force ha, waziri ti demi dumano. Nti yin wunyi pa krode, oriba osi da onungo ye Ghana Water ni, na oriba. Ona oribe yina wa ye grupa, oriba na wabashwe de, za ikitano, wa ye kwana ode fano na afadwe nye nsunu, anade, ata apu webe ibia awoze ibosunu swa, inchi akaw.
Eti wasu omo chiwa na ese court wan ye de wukro.
Ebi wasu.
Na tax force no be yo.
Na bintik tax force wo hunda ma. Na afezi wan hand over ma police fo. Na anama na ode police fo otu ni wetu. Ose da mjumezi ye weti, ode ta waye chrede. Se ehwe ga ne na de bia nso we produce no 220 million gallons every day. Na every day na we produce 220 million gallons no no 114 million gallons eco waste wo hu
eco waste eco waste ya yemu ana se yewu yo
amanfu bu nanso wonye sika
omunye sika
aha ti o chede nsu na waze ba no nkofa afa kutikwa no bidu a onso watwe dem nsu ni nti busumu so sika o de wonya no wonya dem sika no wonya sika no nimu half out of 220 million gallons now we to me no nimu 140 million gallons no ohun be bia nsu nufa mi wa nsu no yaza pipe bia pipe be bi na ka de me 140 million gallons ni na no opo ho yipa no we use no che de amanfu bi was a one sack of meter another connection na wo ye na wo de wo ye ofo kwan papa do na won ye sika no on father me kwan papa no do oni ti na nda wa pada me tax was no want to man
nti wo mo hye adwuma se da ben
nti nda ye okuda yame adum o kyna wo ye kasa kyerɛ ama tax was no na ifida no wa hye adwuma se nti adwuma na na
o ma hye
ase na osan so the two gather say ehwe e kawa odawa 2023 na won kawo ye 1.6 billion cedis a car da ho 2024 ka no huri ba da 2.1 billion cedis it no chede da minsu na wontu hu bebi amanfo won sanka no oni nyina ka won na madam ka oni nyina oba ntse wetu mu woyɛ da mejuma na osusu de sika no
omkon hwe omusika yira omkon hwe nti yedi omachi edu set task force no ekura na yedi omachi yedase abusu akwadwo mensa brampa mane bo eno no enye na yetoaso o wia pam to beka se bo ena wutie haya dum 106.3 messages ni dia ba na ntb e beken kan bia ma wa be de ukoko ko akuafo nten won se gwo mu guso wa ya gwo mu esu
ne nyina ne sɛ dwuma na wɔma yɛ ɛne kokɔ ho nsɛm sika wɔ sɛ ba ɛne wɔ mu sika akam no ɛha dwene wɔma mu yɛ de wɔnya sika hye wɔ mu ho wɔma wɔma ma ɛkɔ suku a wɔnya sika mfa ma nkwada ne nkɔ ɛho sɛma kɔ ɛbebre no a nti ɛne no pɛ ɛwɔ dwa so nsɛm dwubadie so ɛne ne yɛ ɛwɔ mu kyɛ sɛ sɛ no wɔma gu so ade wɔ so bɔ ne gu aban tɛm ɛsa ban ɛmfa wɔ mu sika no ɛmra ɛwɔ mu sika kɔ bɔ ne mpanyifoɔ ase wɔ mu bɔ ne adeɛ akyɛ sɛ sika sɛm no na akɛsɛ no akɔyɛ samte which is there yes wɔ mu twia ɛntwe na so no adeɛ bi a wɔ ma ho odi mu bi a wɔ mu ɛyɛ no wɔ mu gu so yɛ ne dendenden na so kɔkɔ akuafoɔ de wɔ mu kyɛ sɛ kɔ mu de wɔ mu sika na wɔ mu hia sika ɛna wɔ mu hia yɛnti sɛm bi a wɔ mu de tu dwa
ɛyɛ how kɛse a akuafoɔ dodoɔ na ɛtwa adwa de ha me titiri yɛ mɛbunu dodoɔ na yɛ ma wɔn kɔ hyɛ kuɛ no mu a sɛsɛ ɛmu no kasɛ wɔn so sika kɔ akɔ lɔke a wɔn nya wɔn sika ɛyɛ dɛ fa mba adi a yɔn kwa mi binom yɛ graduate kɔ wɔn wi university a nka kyerɛ wɔn sɛ de su that is the best place to go nti wɔn wɔn fɔ wɔn kɔ hyɛ mu a wɔn bɛ wɔn akɔ hyɛ mu a ntumi nna dibia kɔ saa bahu nti ɛyɛ problem a yɛsɛ honourable atufo so because sɛ ɛmu no kasɛ deɛ ɛyɛ nyɛ no mu sɛ kokoro no is not under the ministry of agric it's under finance ministry.
Nti nkyɛmu no bi na wate yɛ no na kane no panyɛ no no na hyɛ nkitawdeɛ wo sɛm so okoko board ɛwɔ abanda dɔ mampane dada na nado dan kɔ akufoɔ do aberɛ so ɔwura fifi boafo na ɛrekasa dwa so ɛnsɛm dwumadeɛ so ɔne ɔma ne hene ɛne wɔkyɛ sɛ wɔma a wɔma bɛtena koko board sɛ yɛkɛse a wɔm ɛhyɛ hɔ ntotoeɛ no wɔma adwuma yɛ nsoa ne ne susunsuansoɔ ɛna ɛkɔ akuafoɔ no ho saa no
wiɛ no sɛ ɔbɛsa nso ayɛ hena ɛkriti problem de ama ghanafoɔ at the time a na koko board ɛannounce koko price world market price ɔmahene ne nam about 7,000 watenaho ma ɛnɛwi abɛne wo ka sei world market price de ɛdam 4,000 wohwɛ koko price a dr kisiel ato forsen ɛde bɛto dwa no a ɔse o they expecting sɛ wobɛnya average of about $5,000 ɛne yɛabɛne wo ka sɛi ɛboɔ no is around 4,000 koko ne dodoɔ no nso because of forsen no ɔte ɔyɛ ne nti no koko ne nso aka ɛgu dɛm ɔntumi ɔntɔeɛ ɛne ɛboɔ no ate nti ɛboɔ no a ate no seesei no ɔkɔkɔtɔn abɔka
anti fifi buafo na ate sɛ wɔkyerɛ mu no na ɔka ne nsɛm no nyina wieɛ no ɛna Jerome Sam gɔno ɛna sɛsia no wɔyɛ panyɛ ɔhwɛ nkita wodeɛ wo nsɛm so ɛwɔ koko bɔde wɔ se wɔn deɛ wɔnnye ntom ɛnsɛm a yɛwura fifi boafo ka no bebree ne nkyɛmu na ɔde baeɛ no ɛne nyina soɔ na mmom no wɔakyerɛ mu ɛne wɔsa so de nhyeseɛ koko bɔde deɛ gu hɔnom sɛ akuafo no so ɔmu so ne sika wɔ m ɛpɛ no wɔ m nsa bɛka
yɛsan so ahu ne ne sɛ because of sɛ yɛnyɛ boɔ ɛwɔ soro no there has been the possibility whereby other jurisdictions and now say other countries kokokura atumi ayɛ dɛ ɛbɛwura yɛyɛ mmara mu because ɛmu hɔ no ɛboɔ nyɛ dɛn ɛboɔ ɛnyɛ so ɛkwan bɛn na yɛyɛ dɛn yɛfa so because sɛ wotwadi na sɛ wokɔto obi kokoo na sɛ wokɔ akɔ akɔtɔn no aboɔden aberɛ a wonnya sika for it a it is also an issue that has to be looked into critically nti nɔman ni ayɛ dili as now ayɛ sɛ yɛatua ɛyɛ koko akuafoɔ no ka astonia ɔmayɛ dɛn wɔmo asupply no ɔma we projected for 650,000 metric tons for ɛyɛ this year as we speak we've been able to purchase about 580,000 metric tons leaving ɛyɛ 70,000 nanka leaving 70,000 a yɛfɛ akyirɛ akɔma pay up money ade no but the excess of koko there ɛkyerɛ wo sɛ no yɛnya ɛyɛ the proliferation of ɛyɛ ada koko into ɛyɛ dɛn into our system whereby we also need to work ɔman so these are the challenges a aban asi nkonnwa mɛtumi aka kyerɛ people after yesterday koko board was in the meeting a na ɛne aban ɛtoto adwen and I can tell you on authority sɛ ɛfiri ɛnɛ ɔkyena mpɔ ne adekɔ no yɛbɛhu ɛyɛ payment to ɛyɛ LBC in respect of ɛyɛ purchases a ayɛ dɛn aba.
Nti Jerome Sam na wakyɛ mu tententen meeting ne deɛ wɔmoyɛ paa na kase sika no kokwa kwiafo ne mehu se miti ni mumfa so e ba ye nie eno no se kwiafo no twa mo de miti o peking crying no musika kita wo mo no ane de wo mo hwa ni mu
abusia ye ntwa so na ye nkonsam fufuro mu na e ni abani se wonche ya ene ye tie konkonkonkron ye wo mu ni se ekuo bi a wonan abai e wo dwumadi a wo die mu ekuo no wadwuma ye agboye ne se brano e wose mpuntuo koso wa bibrem eti otu ohusi wono wodi wani edi amamu e koso e wa bibrem mama nhodo oso na saiku e bibrem ye atwa mu wonum di abasobode aba abasobode no e ni asoafo ye a wonum adi so wo mayimu ahwe sikasam so na ye asafo mafu sei wo mbo na abaso so ye best minister kwajo ba redu sabre finance minister wonso gibi dr kwabrado fo abre so wo gibi ana nanu ya owura kenofo yata ombo na baso so ono so so oyey best minister sa na so hwedis no a nipa ni din nim se tepe na minhu ni din wo mu na risi ya wo die na ye asafo mafo kwadwo ba redu doctor kwabnado fo ana kenofo yata omu so omu nyina omu abere so no mu yaade na nani omu dia ba eye doctor kesla to force no omu kire se e bibre mu nyina wo twa gwani hwe ye no chasa ni mwade mwa, se suafo, yu ya wawe si kasem suwa no. Wamu yi ni se waye pion. Wabwa mwade papa. Ne kwe ye flewa on, Africa Development Council. ADC. ADC fwase. Se, atufwase ba ye, wano wankasa bebre. Nenso, uye bebi ye sidi ni jina. Na re niye me eko suwa. Enye se, wakanchi yu, adekuro ye ye, ema wame yi, ene nipa home a emframa no ebo na wura hwini mu mane yeyie no omso wa yaade na asamu omu kan ni ese ni ye nkọ na woni enim sikasam totwe wo mayi mu ani amamu ye misa wo se ekwo yihwe mu oma ye ni nsunsanso omu de ba ye fi se hwe o omu abọ kan ofori ataba so na omu ogba atofo si abaso mpanifo na se omu efutu afra eji mu hu ne sen ani ye Dr. George Dumfe e kire se o atofo sen wo se no fata sa abaso bodi ye wose ni ewa ye, wose?
Yo, edika, nemeka se, ya mana baso bodi ya, necheze ede, ya kujize, because umu omu eye sano, ansana, omu beka sibia yebo wa baso se, waya adia na you are the best finance minister no. Omu wa indicators bi, omu wa niye mebi omu jina so, itu sa anamono. Africans, obeha, ye economies ne wahane, 54 countries ni. Ye nche da mmo ye humo dene, papa ewo, akwenye se nina aso. Inti, se ko base, afinu suwa, ya omu peso, omu fisho, mshe die, onu die utimi, ebo on humo dene kakura se debe ya, ye die abasobodi ya samana, ebe shafu fun kwa amu omu zo so, etimi atutu omu niye ma eyi. Inti, hila meka ya no, omu jina niye ma bebebe yeso, sana ya disaba subodi eno ama
ehe eti mua mubi sana ya deni ya boke nufu ya tabaso ni asabe buwe ya baso no ena openina chemse niye mabibri enu washe nye bako niye mabibri enu washe no di ya baso bodi ena menipakuro se wose ufata eti je na eni ya se ye mko yeka se sika samu ntutu yeko ya edwadifuwa nkama muku ya wama gane mu udimu wako tine eti president yo da Ghana Union of Traders Association ano eye guta kuo no ena eja klemen buwate wadi ya tuja se o chese debi ya wa mugu utafuoka se bibi ya beye ya kanifuo diye ni muni sune ne bane ne niyo ene mani yeye eti lidashe pwa se mwa mwaka ya nenunye
abaso odi ya edi ama ya finance minister no ene kwansua wuni beka se odije wu se yebe bon abaso etan se oshe ejuma waye fi emra obeso sa di biye mo ebisi samre ya ato se abo ejuma yenhwe woni beka se the microeconomic indices e bia na ewo a obefa fiye yeni kan fa bibiti se exchange rate e bi obefa exchange rate fiye na watoto niema masese exchange rate abedu between 11 and 12 cedis to the dollar na chese o se abosobodi yehwe e bia na policy rate wo even though yenim se
ebusia ene a woti yei penna wada guta kuo na no Clement Boateng enu wachire muo no. Eni ya se ya mkwa Traders Advocacy Group Ghana. Tagi foso woho. David kwa jwa muateng. Wani penina wada wano. Nwase ebebi edro no. Dr. Kesela tofosi muo. Hinya Ghana fuo nina muwa. Nwatumia kitani ya woyo no.
Abasoba, the Ambo announced minister, no, I said, the Satan, the Bobon for Abasobono. There was also a kid almost every Abu Abasoma. Yes, we exchange with song. Now, yes, the idea of the foreign inflation fee, the idea of the Dua. All those factors, no, I had the Boa finance minister. The night criteria be a woman, yes, and they are selected there. And overall, no, yes, almost a year, 12 months, and now, 14 months, I'll buy here. No, I'm on home money.
Abusuania uti ye David Kwadwa Mwaten president ya wada takuno ano and ye kumase for olevua o nyamema ye adepa se wekra de anwumre pa you say make it kasi boy de beba
echi
mumma ba ye de musi ha ya ye chiamo edi musi ha kanisa wo twro retena se wo betro ni twi mu de a
ye si ha chia upi
amna yen kwai
ani na ye tie sima na nsen megiri se wo a wo fa trotro na ye nyina ye fa trotro ko du ho no mu a sa ye circle sa ye madina sa ye la pass won ka sa wonu drama wo hono besa non so no wotwe non kon na nipa gusu ato santene e pe ka ka de bi ni ho wo kita sika pa wo di kwotua na so ka de ho no de akwa kwotena mu ene wotua de akọ akoyo ha okese ene sinso man ne komu na so afa no na dwuma ne sa kọ ne abadie ye nya sen enkomra ne ye dwuma no wo de hwe so e ye Joseph Bukari nipe na wo bobo de abontoa ene okọ STC aye state transport company hodum ne mpenye fa kọ din kọ ma wo mo e hwe kwan pa wo betumi afa so na so ya dro so kromo manfo benye bietena mu na mo de adwuma dwuma e ho no wo kye se aban no e wo esese bebre no a wo bo STC dwuma fo aba so wo sanso so mo kran se wo mo yiri wo mo nya dwuma na enche bia asenu bi na mkwa so a eba abeka ho
to not, and then we'll not say anything. But if we are able to position ourselves internally, we have seen some changes that are yielding results. For instance, the evaluation service that you are now working under was in private hands. And I'm told that you are now making profit since it returned to the STC itself. So if you are making profit, meaning you have a lot of money to improve upon the service or the facilities that you use.
Penya otini keyo ra Joseph ni keyo no eye so afo sha ko ni abadi ensem so
abujiani ye ye ni atu apo ye di asedama MTN fo se awia yi wota ye kire eye MTN wonu mu wo download app no nya wie se pe se wo to credit you se data na wo hia wo MTN se wo wie no a woni wa wie o isim no so betimi ene wadi ho nkomo na nhyehye ye biye wom ye de amawo ye wo saso insecticide spray ene ne call emu de ahe na wutu suo call ne ye ifse no esi wono mu a wisie biye nim ene ntontom ne won tokwa wundi pada sani de e ma adan na ho spray no so wudi gu wono mu a biti awobi utumi kodem enu nti ne yesi ekum ntontom prekope Franco Trading Enterprise abusia washing machine no aba wo blenders no ghetto blaster ni nyira tetede no 99 days in a gege won sa tape no ni nyira papa Franco na de tetede fra ne mafo de ko ho no mo a ye de ni nyira bibe ma wabofom Kingdom Herbal ye wo Kingdom Ginseng Power Capsules Kingdom Tremendous Capsules what the Kingdom she we ye Tremendous Capsules eno manko anenom ena mema so de ene Ginseng Power Capsules no ozone chemist say Munam de tutu waposo ubi on manin say ne chesen ye yakrans or don't say me a won tieno. Speedot me a spray ni biguso, and alfa gel ni before for so ibe yi sa how ne free wa mao. Yo mefa tablet, and also a chi de druno no, and a DBS in chance papa ye de bodan so. Boso free promo no, and a so ejinem, eti jo de men ye druma mao. Ne via wa de DBS of wasi. Ebusia, yes ye de masio samo je bre na muni ya shibo mu. Na adom kase boda mufu nyina nhyira ne nkam yedemase samboa boa kase bona no ma yete hasuo ene yesi oku se yetiwa na adem nu nkunkura de se ne mochiriman wodi o machi one wonu mu ena ekro yedem nyina mase ena ne yode yetum live wo Facebook ena YouTube efre no African African ena de yetum live wo Facebook ena YouTube ena ayo awo 5 eta na chiri sana ne ye. Ebusia mi amekenka de mamwo midin edi akwia buachewa yadom te microphone echi din epe ne ebebo Enkwa.
Mm. Edia me so me jeso ene abena pokuwa. Ah, renie.
Amansa so je fancy je
hwan.
Enye eyi.
Kwabenebu.
Baakwi.
Mm.
Baakwi o man nsa so na me sesan din no.
E waya din pa.
Eh.
O me kanade.
Opa kangum. Ebro funu mi na si mani mu.
Na sika mani ho sensam bebe.
Me de wusika na mani ka finra o.
Anje bi ona mu bu bai. Odi tubu ni be share wu sa.
Ah ko sia. Wani ne mi mo disika chuchu ti nanti. Abro bet mi dia fa bubu so.
Ano an se wudi wu sa be bosu keke. Sika no be ko ententem wa asebia ni.
Minsaka invest me sika no.
Minsaka pension sika no.
Minsaka loan no.
Momo ti jidi a uwa manu ase. Nisanti, odi ekwen pa. Ebe bon ye jume diye hubayin. Tise, South Pin Reset. Aba, se debe ya. Momo hubayin bono. Ekwone ni mkesye. Momo di 0244-300,000. Pe enebe frewo. MTN, anase Momo e juma ye ni piyara en frewo. Enkase fo Momo pin. Anase o one-time password ni manu. Afenso, ne mani sika ma obi a unimlu. Anase untimi verify ni bi. E afufu prompt bi a enye wu. Ena ushasye. Momo, still unsaka.
MTN
Ghana Fui
Franco
Esa the electrical appliances for Frabe Jasuo
Washing machines
Ancient woman Yopo
CCTV cameras
and need a clear
I be you know that Saba mobile phones this iPhones Infinix Nokia Samsung any the kicker home anyone says you see na
Franco
in our binya the papa ne water from say Tim Franco air conditioners every 1.5 adequacy 2.5 horsepower Samsung of Franco TV every 32 adequacy 85 inches Franco SSW tabletop double decker any chest freezers and change in a mahuadin kwa she Franco kwaba tabi e benwo name of head office a wada braka one in Roxy cinema ne di anybre friend 0246-422-338 in a 055-5939-311 Franco electrical appliances papa if he
Mi clippers way there are bro. Hey, etoda mi obitia na nu ejai eye yawa o.
Hey, tubu. Answer now the media creative art. Mr. Wa for niche forms capital. Ombe show pa na jiwo extra cash.
Extra cash.
Pomin komo ma men show ne ekoso. Ubenye o loan pick in kan a ebeba o momo wallet no so a o help be any so. Na wo na for duasa. Udibetua o loan awaje no. Ye ji unsi wu ne for adodo a. Udisika ne be yadwuma o. Se utua o loan ntem a na osika awaje no. E Kosoro.
And the way there, a da phone boko. A bebwa ye juma pa. Minya clipa fufra. Customers ni beji. Ninungwasia nusu. E so bet. Unia, miko Jimmy die.
Say ye wun video. But juma ana waka be se utia. Extra cash emma sam wadeno. Amu e jume nina kosu jojo. If we se utumpoa, wumpotum nina su tumpong. Upe se obedom extra cash jume die ya. E ye free. Mia star 170 hash. Mia 5. Mia 3. Na se mia 5 view. And no. Live extra with extra cash.
Imagine making or collecting all payments without leaving your chair. Sounds like magic, right? Nah, it's Stanbic Pay. From school fees to utilities, government and statutory payment, to investment, insurance payment, Hajj payment, and more. Just log on to Stanbic Pay.
Cherish your time and live happier in safety and convenience.
Just visit stanbicbank.com.gh or call 030-340-9212 or 055-676-0683 to get started.